one a man, one a man, one a man, one a man. Hello.
It's the kids, baby.
Watu wana jilase, watu wana jilase, ukijipata wana jilase. Oya masela, watu wana visase, yani visa juu ya visa, wamezali wana jilase. Ukiwa juu, 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 hutapigwa majungu, ngungu, hutapigwa juu, 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 hutapigwa juu, 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 juu. Na ukileta uku, ku, ku, hutapigwa kwa juu, 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 juu. Utapigwa kwa juu 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 juu. Utapigwa kwa juu 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 juu. Zombie sama now.
Kama tupo bongo maniga. 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 Kama tupo bongo maniga.
Typical fella bandreta, kase benza ni pizi la seba. Ah, ripela ridibusa, banale muna kipela kikusa. Naki teacher ivi leke rula. Ah, shepa bogo mani. Ah, bogo mani. Ah, linale muna mani. Ah, bogo mani. Ah, linale muna mani. Bogo, ay bogo.
Zombie, some.